kati birifere nzamala ye myaka kakadde ne sida kubikambu no bimbuze yeze kasiwe kapondi munyonya lumirirwe seno kufuka olukalu lero natumidwa no mutanda kukulumya obutonde tundi basi nange bwe yantumye kwekeza obubaka tulabe ekyebinakira ye kyanze ku kyemiti egitemeddwa kuwalagiro gisimba tusikampewo kiyina emigaso enkumu obutonde bwensi omuti ogwo gwe gukyakize kati atabaala eggwanga ng'agenda agamba awulira bw'atulagira yalagiranga lumu ewali ekinya tussaawa omuti 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 emiti gyatulagira gisaana kukuuma emigaso giyina nkuno mwabazze mugitema mwe muleetera eggwanga okwakakasana gitonyesa enkuba era eyo gye giri amazzi tebagagiwa ebibala biva ku ekyo ova ne ffena emirala ddagala kkulu mululuuza kutuwonya essujja ate omulinga ddagala ssebo kabaka kyavaaku ngaffe abantu we tulabye ekinya tusimbe kakkedo omutanda kyatulagira tetwekuluntaza tukole ekyabayagala
Yaragiranga lumu, ewali ekinya tussaawa omuti.
Kale mugisimbe,
yaragiranga.